Kuza bwino undipanga kuti ndikale muntu oipa. Yehova amati gondera, Mulungu amati gonda ife. Kuchimwa mene tinga funile, koma popanda chochitika chili chose. Lika nakala kale bwezi tose kulibe. Yehova amati gondela, Mulungu amati gonda ife. Tajita zintuzo ipantawi yojuluka, kumambuye osatio nesela zilango. Kodinanga ifeyo dinapamba na banji, kodimbado uno iye anatigondela. Mulungu amati gonda ife.